boda boda. Ushani teka lomi mwazio, upepi nipeleke soba. Ayo madawa nishalewa mwazio, upepo nazamisha meri nitapona. Nitapo kuona, upepi kupeleke kando kando ya bali mama tukatulie. Chikoni wendo mpishi wangu nipakulie vyote mama tilie. Shepu mwendo wakinyonga, akili yangu inakuwaza wewe. Mtoto kweli uko bomba, nitake nini takosa kwako wewe. My baby, shika na shika, mama wendo my daddy, ni kwako. Shika na shika, wendo my sweetie, ni kwako. Shika na shika, wendo my love, onana. Shika ushika, wendo my sweetie, my baby. Shika na shika, wendo my love, onana.
Wendo mkata shoma, yani yangu ndi my baby. So chunga usike kwenda kando, kanipa wazimu nikawa crazy. Nipende kanavyo kupenda, mahaba tu yaongeze zaidi. Wanafiki wazidi kukonda, mina wetu nenepe tuwe mabigi. Upepo nazamisha meli nitapona, nitapo kuona. Oh baby kupeleke kando kando ya bali mama tukatulie. Jikoni wendo mpishi wangu nipakulie vyote mama tilie. Shepu mwendo wakinyonga, akili yangu inakuwaza wewe. Mtoto kweli uko bomba, nitake nini takosa kwako wewe. Oh baby,
shika na shika, mama wendo my daddy, ni kwako. Shika na shika, wendo my sweetie, ni kwako. Shika na shika, wendo my love, onana. Shika ushika, wendo my sweetie, oh baby. Shika na shika, wendo my love, onana.